long time we run. Alter like Diddy Kuru and Mango, man and Stro. Bam winda wa chaki mabasa panao. Post edi, wawuse chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Diddy Kuru and Mango, man and Stro. Bam winda wa chaki mabasa panao. Post edi, wawuse chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Pari kudiwa wanoko na jete kwete wali nani. Haasi mafan, mukraund ma wani. Pari kutoda plan, mano simbisa mawindi. Wali kutiwe otani. Wamwe wali kutotea hawonso ungeriwa. Ukawaona undoti panecha wanosia. Ashidiki ya kia, garai masia. Nde wako ukaona anokula inafea. Tikulu wa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana o. Post AD, wawuze chop chop. Wambu sama kufura mapapa show. Diri kuruwa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana ho. Post AD, wawuze chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Waka wanda waka manya havo kusi ya chikoro. Yashuka nguwa ya chova charo wa sporo. Kuimba kusi izo kuutori mtoro. Kusi kujiga sasa kana kutika mkoro. Jejua kuru manze mde wako. Haushi kone jipa ipapo. Ukada kunzi yae kumba kwako. Nevana wako, ne mkazi wako. Woti ndupeza maso. Diri kuruwa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana ho. Post AD, wawuze chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Diri kuruwa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana ho. Post AD, wawuze chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Pari kudiwa wanoko na jete kwete wali nani. Haasi mafan, mukraund ma wani. Pari kutoda plan, mano simbisa mawindi. Wali kutiwe otani. Wamwe wali kutotea hawonso ungeriwa. Ukawaona undoti panecha wanosia. Ashidiki ya kia, garai masia. Nde wako ukaona anokula inafea. Ikuro wa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana ho. Post AD, wawuze chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Diri kuruwa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana ho. Post AD, wawuze chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Waka wanda waka manya havo kusi ya chikoro. Yashuka nguwa ya chova charo wa sporo. Kuimba kusi iso kukutori mtoro. Kusi kujiga sasa kana kutika mkoro. Jejua kuru manze mde wako. Haushi kone jipa ipapo. Ukada kunzi yae kumba kwako. Nevana wako, ne mkazi wako. Woti njipeta maso. Diri kuruwa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana ho. Post AD, wawuze chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Diri kuruwa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana ho. Post AD, wawuze chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Diri kuruwa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana ho. Post AD, wawuze chop chop. Tai wambu sama kufura mapapa show. Diri kuruwa mango uma non-stop. Wamwenda watake mabasa apana ho.